NajimSafi.com.
Nauliza why hivi kwa nini napendwa sana jamani, why au uzuri alionipa mama, mimi na ushamba mabwana sina, yana nimetoka na selele ona tuka na juma hivyo visponsa benu na vitu na chuna na kwangu wa vichomoi nimepikati ya vima. Ngoja kwanza, don't talk, stop, kuna sponsor na piga. Amini misima na uwaga na mfikisha gakiba. Hey kaka stop, hapo na muda, unipeleke pale Masaki ni kachume mboga mboga. Wokini jamaya maya maya maya, oya nikine muyangu yo. Sasa kunipata mtanzi ya wapi, mimi nina kismati kama na uzuri Mungu amenipa, sijazoea kushika na mashati uzuri ya kila pati, mana uzuri Mungu amenipa. Olololololo miogara maja poso akishua, wena wala unikuti kwenye ofaza bia, na hivyo vivo na venu mina vichukua, unabwata bwata we. Ngoja kwanza, don't talk, stop, kuna sponsor na piga. Amini misima na uwaga na mfikisha gakiba. Hey kaka stop, hapo na muda, unipeleke pale Masaki ni kachume mboga mboga. Wokini jamaya maya maya maya, oya nikini muyangu yo. Nipende kibabu mie, awe mwuni ye, awe na tumbo ye, awe na mkua
ah. NajimSafi.com.
Kwa ngoma kali kutoka kwa DajimSafi.com.